city in the house.
Say,
nah, real.
Me, Nachi ona meme. Nachi ona meme.
I see me internationally. I see me overtaking Wale. I see myself, I see nobody, nobody else. Napigia gochi, Mungu wana nifanyiwe pesi. Namona baba moja tu juu na jiona mimi. Namona mama moja tu chini na jiona mimi. Naziona chuki za upendo na jiona mimi. Mabegani msalaba wa ndoto mtoto wa mageto. Ziwe kweli zisishe kisongo segere ya keko. Juu ya kweli ndio ni fie Steven Biko. Najiona mimi naponzia mabadiliko. Fikra potofu badili hizo. Ndoto siku zikalia skani mkilia lia. Ndoto ni kuamka mbio kuzikimbilia. Mziki una hela mwanzo unapoingia. Hela nyingi ziko mwishoni utozifikia. Hapo kati kuna kisu suna jampia. Walipapa wabakaji mpira watotumia. Ulikuwa mpaka podo tapakwa dukadea. Na usiambie mtu labda Yesu wa Maria. Babani kiwa club na kunywa loco beer. Naomba mziki unaopigwa uwe ni loco pia. Nyeusi kwenye t-shirt ndio logo gear. Makini Jona bado mafloni floni pia.
Internationally, me overtaking Wale.
I see myself, I see nobody, nobody else. E Mungu bwana nifanyiwe press.
I see me internationally. I see me overtaking Wale.
Nachiona meme. Nachiona meme. Najiona mimi na mitasi tuli Mary Mary. Utundo kitu changu mimi Harry Harry. Maxi za show zangu ni A very very. Natia neno hallelujah kwenye Halle Berry. Wametuacha mbali na zao serikali. Wakiunda magari serikali yangu bado inaunda leseni. Ndo maana najiona mimi tu nikiunda top 10. Na amka na hangover ya hela semkina deni. Na amka na hangover ya sira semkina dem. Na kili hizi ndoto ka ndoto si Grammy, BET, MTV and Channel Low. Wakilisha daraja mbili na ngale low. Najiona mimi juu ya mami low. Mawazo juu ya pesa zangu anda mapilo. Lord Jesus my hero. Oh, naona injili na shilingi singili. Kanisani sitili manani. Sigara saratani singili. Madukani ni shida umasikini. Ndo mana kitana uwa. Sugar mami ajui kushika mwana shika muo. Utashika hela madua.
Internationally, me overtaking Wale.
I see myself, I see nobody, nobody else.
Eh
Mungu bwana nifanyiwe press.
I see me internationally. I see me overtaking Wale.
Nachiona meme. Nachiona meme. Yeah. I see me looking nice, I see. Nyeusi kwa boda boda na ma-ice, I see. Your girlfriend look at me twice, I see. Nasi makosa yangu, I'm sorry, I say. I see me internationally. I see me overtaking Wale. I see myself, I see nobody, nobody else. Napigia goti, Mungu bwana nifanyiwe pesi. Mwanzo na mwisho siniwe alpha na omega, yes. Nalisha neno kwa kila rika na kila ends. Misi jino kwa jino, nyoka kwa kisigino. Zima ni lako neno, makini Joa Simo. Ndoto zangu sio limo, zine. Moringe soko ine. All I do is hold up, all I do is win. Najiona kwenye hela mingi, chap chap shule mingi. Kauli yangu mbiu ni kauli kata, uskati ringi.